King Fizzo on the beat.
Kichona landlord leo metutingia padlock rentia kama mwezi tano changwa nchiki kwa mpasho na nsikie kwa radio jambo cheki vile tuna struggle
ulu mukanga kitambo
nina hustle hapa jasho kila mtu ni moneza macho utadhani nilishinda jackpot wasanini kakukuza Sanford tazungusho hapa ladies plane wanunuzi wakukicho kikupenda makutani weko chumvi wakuminye ulinipea kipaji nipushe na watiaji nisikanganya na kanji kukapitia ni humbling mini fanya for the family ni hiki kitu mezani kote chukuu sukani juu bila we misiwezani Inakuanga ngori na ngangana na bamba nyamkwanja ya supu kasembe angalau tusilale nja mimbele na cheki dalili za taa milele na konga na mini saja ni yame nifikisha huku nitio kumbulu wanatazama masha wanga up and down kama mood swings ama siso naja full swing kila season koko pulpit nina sick god nina sick strength ya kusing songs itafanya mdama sari kusakanya nifike kikeja na nganya adi hapa ni salaza mkanya uli nipea kipaji nebushe na watiaji nisikanganya na kanji kukapitia ni humbling nilifanya for the family nieke kitu mezani kule chukuu sukani juu bila we misiwezani
Come on, motor.